Tēnā koutou e mātakitaki mai ana I tēnei pāpāhotanga o te hiku. Ki oku taha, ko tēnei te rōpū rongonui, te pene rongonui, ko One Tribe. Tēnā whakamohioti atu ki te iwi, ko wai koutou, nohia koutou.
Ai, tēnā koe, ko whitinga wite ira tōku ingoa, anō taua hau. Ai, kia ora.
Kia ora, ko Hoita Maxwell tōku ingoa, no Otawa hoki, kia ora.
Kia ora te whanau, ko Mahani Whetumāra mo Hoepa Matere mai awa tōku ingoa, no Tautoro.
Kia ora, ko Sharon tōku ingoa, I am from Waikato. Ya.
Tēnā rā tātou I te whanau, ko Mitsahonia Thomas te rā te pai tōku ingoa, no Tainui Ahau.
So I rungo hau I te kōrero no Kaikohe koutou. So tell us, whakamāramatia mai ētahi o ngā momo kōrero I puta koutou mai whea.
Roto I te reo. One Tribe all started in, right here in Kaikohe. We all went to the karate o te tai tukerau, going through te ara whānui, all of that. And we just got a couple of boys that came together and wanted to have a jam. And then it wasn't for the help for some of the teachers and Whenua Harawira, Malanosa, Des Brown, they all sort of got us together and saw their potential, so we just went to move on from there.
Oh, mean. Okay, and I see that you guys have some real strong reggae flavour. It's rooty, it's cool, it's amazing. So, ko wai o koutou tino, who were your main influences?
Our main influences would most probably be all of New Zealand reggae, Aotearoa reggae, and plus international reggae artists. And yeah.
Okay, whānau, so for all of our viewers back home and everyone across the motu, how can we find you? Is there somewhere we can hit up and find out what you're
doing? Check out our Facebook, www.facebook.com/OneTribe, I think. And just like our page, we've got a couple of videos. And we've got a couple of gigs coming up. All our information will be on there. We're not on Instagram, not on Snapchat, not on Tinder, and nowhere near. Personally, we are, but no, not for you.
Tēnā koutou katoa, anei mātou, te whānau o te hiku, te whānau o One Tribe, e tuku mihi atu ki a koutou katoa, whai atu I tō rātou pukamata I a One Tribe, kia mautoru mai ki ngā pāpāhotanga o te hiku.